Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladda Hoose ee Maamulka Hirshabeelle, Cabdi Daahir, oo gaashanaya hay'adda FCA, ayaa maanta si rasmi ah u daafuray hanaanka doorashada golaha deegaanka degmada Mahadaay. Xafladda daafurka waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Nuur Xasan, Wasiir Dowlaha Wasaaradda Dastuurka Hirshabeelle, Xildhibaan Saadiq Mukhtaar, Wasiir Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka, Muxuddiin Alisow, gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe, Maxamuud Maxamed Nuur, gudoomiyaha degmada Mahadaay Saalax Axmed, odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Mahadaay. Gabagabadii xafladda waxaa ka hadlay wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladda Hoose ee Hirshabeelle, asigoo ku dhawaaqay in si rasmi ah uu u furan tahay hanaanka doorashada golaha deegaanka degmada Mahadaay. Waxaana ugu baaqay bulshada ku nool degmada Mahadaay in ay qaataan hanaanka doorashada islamarkaana ay la shaqeeyaan maamulka iyo wasaaradda ay ku howlan soo saarista ama ka shaqeynta golaha deegaanka degmadaasi.